kuone maisha yalivyo. Maisha ingetown is stressful. Ni maisha with a lot of experience. Maisha ingetown is stressful. Ni maisha with a lot of experience. Just angalia ghetto, uone maisha yalivyo. Just angalia ghetto, uone maisha yalivyo. Yaman, maisha ghetto yamejawa na mashida. Popote niendapo hakuna wakunipenda. Nimetoka ghetto, tazikia wakichonga. Sio kupenda kwangu ni ghetto nilijipata. Watoto ghetto kula kwao ni bahati. Ndo maana ninalia kuishi kwao ni bahati. Mamia asubuhi hata chai hawapati. Maisha ghetto kwangu ni kama gunia. Mateso bila choke mwenyewe nimepitia. Ni watu wengi ghetto maisha wamepitia. Wengine wasubiri watu wa ghetto kuangamia. Wengine waenda teki hata viatu hawapati. Just angalia ghetto, uone maisha yalivyo. Just angalia ghetto, uone maisha yalivyo. Yaman, sauti ya mnyonge haisikiki siku zote. Walio mamlakani wanataka situ sote. Sisi kuwachagua ni kwa moyo wetu wote. Tukisha wachagua hawatufanyi chochote. Kazi ni kuropoko propaganda siku zote. Kisha wanatupola na hata hakuna pole. I'm talking about the ghetto. Telling about the ghetto. Telling about the ghetto.
Maisha ghetto imekuwa ni vihadi na kuishi kula. Hata kunywa na kulala ni watoto wengi. Ghetto wanaenda uchi wa mama wengi. Huku ghetto wanalia ni watoto wengi. Kwenye wangekuwa naisi mabulo pesa. Hata jaji na diwani na wachageuka. Sasa wamekuwa hasla, laisi hasla. Jaji hasla, wote hasla.
Chatangalia ghetto, uone maisha yalivyo. Just angalia ghetto, uone maisha yalivyo. Yaman, just angalia ghetto, uone maisha yalivyo. Just angalia ghetto, uone maisha yalivyo.